yomu miyoka wombaka wa government ya Uganda iruka nkoko recho abazadde abagambye mwino okulwana okuwerera abaana abawala abaana abo singa babeera bayambiddwa nga bwe kiri ku baana abalenzi ly'eggwanga eddungi lye twetaaga mu biseera ebijja bwe yabadde anyumyamu okwo ne munnamawulire wa leediyo eno Bamwange Gasa Nkwanga ngoko agamba nti gavumenti yeebazibwe eya Yoweri Kaguta Museveni olw'eddimo ly'ekoze ng'abaana ab'obuwala obuddemu n'embeera eri waakiri waakiri ng'omu by'omweru wabula abazadde obwasemoga yaabwe bubalemeddemu namwe mugateeka amaanyi mu kuteekateeka abaana eggwanga lye twetaaga enkya libeeremu omulamwa.
Mama Jokoni inuma. Aye, because of President Museveni, ya tutwere yonga abachala, ya tuleta. Era nsaba abachala, mwena mwena mu Uganda muno, mwena mwena we muli. Ngoli mama, ngoli muchala, oli mwana wa abu wala. Tusomesa abaana abobu wala. Kubanga President Chali kuzimba, tiraganti, eggwanga lino, abachala baligemye, era baligemye na mani. Abantu banabu na abasinga mofise, da mani, bachala. Tulina Vice President, muchala. Minister for Presidents, muchala. Ninze mwene ndi kuogera, ndi muchala. Echo kiragachi nti, ba mama, tulina okumekinga shuwa antife wetuva. Tuleka we miti emito, nga tusomesa abaana, nga tukobera abaana ekyokola, era nga tubafula mikwano gyaife nga tubabuulirira.